Ngokuka Matthew 16. AbaFarisi nabaSadusi beza bemlinga bacela kuye kuba ababonise isibonakaliso esivela ezulwini. Kepha waphendula wathi kubo, kusihlwa nithi loba lisile, lokhu izulu libhejile. Kuthi kusasa nithi, namuhla liza kuphendula, ngokuba libhejile liguqubele. Kanti ukuma kwezulu niyakwazi ukukuchaza, kepha izibonakaliso zezikhathi aniziqondi na. Isizukulwane esibi nesiphingayo sifuna isibonakaliso, kepha asiyukunikwa sibonakaliso kuphela isibonakaliso sikaJona umprofeti wabashiya wamuka. Sebefike phesheya abafundi bakhe babekhohliwe ukuphatha izinkwa. UJesu wayesethi kubo, anobheka nicwaye imvubelo yabaFarisi nabaSadusi. Baphendulana bodwa bathi, kungokuba singaphathanga izinkwa. Kepha ekwazi lokho uJesu wathi, nina bokukholwa okuncane, yini ukuba niphendulane nodwa ngokuthi kungokuba ningenazinkwa na? Anikaqondi yini futhi, anizikhumbuli izinkwa eziyisihlanu zezinkulungwane eziyisihlanu nokuthi nabutha iziqabetho ezingaki na? Nezinkwa eziyisikhombisa zezinkulungwane ezine nokuthi nabutha amaqoma amangaki na? Aniqondi ngani ukuthi bengingakhulumi kini ngesinkwa na, kepha xwayani imvubelo yabaFarisi nabaSadusi? Khona baqonda ukuthi kashongo ukuba baxwaye imvubelo yezinkwa, kepha isifundiso sabaFarisi nabaSadusi. UJesu esefikile emaphandleni aseKhesariya Filipu, wababuza abafundi bakhe wathi, abantu basho ukuthi indodana yomuntu ingubani na? Bathi, abanye basho uJohane umbhaphathizi, abanye basho u-Eliya, abanye basho uJeremiya, noma omunye wabaprofethi. Wathi kubo, nina-ke nithi ngingubani na? USimoni Petro waphendula wathi, wena unguKristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo. UJesu waphendula wathi kuye, ubusisiwe wena Simoni kaJona, ngokuba inyama negazi akwambulelanga lokhu kodwa uBaba usezulwini. Nami ke ngithi kuwe, wena unguPetro, phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami, amasango eHaidese awayokulahlula. Ngiyakunika izihluthulelo zombuso wezulu, oyakubopha emhlabeni koba kuboshwe nasezulwini, nalokho oyakukhulula emhlabeni kobe kukhululiwe nasezulwini. Khona wabayala abafundi ukuba bangatsheli muntu ukuthi nguye onguKristu. Kusuka ngaleso sikhathi uJesu waqala ukubonisa abafundi bakhe ukuba umelo wokuya eJerusalema ahlushwe ngokuningi ngamalunga nangabapristi abakhulu nababhali, abulawe kepha avuswe ngosuku lwesithathu. UPetro wayesemthatha waqala ukumkhuza wathi, musa Nkosi, lokho akusoze kwenziwa kuwe. Yena waphenduka wathi kuPetro, buyela emva kwami Sathane, uyisikhubekiso kimi ngokuba awuqondo kaNkulunkulu kepha okwabantu. Khona uJesu wathi kubafundi bakhe, uma umuntu ethanda ukuza emva kwami, makazidele, athabathe isiphambano sakhe, angilandele. Ngokuba yilo nalo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe, uyakulahlekelwa yikho, kepha ulahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyakufumana. Ngoba kuyakumsizana umuntu uma ezuza izwe lonke, onakalelwe ukuphila kwakhe na? Ingabe uyakukhiphani umuntu kube yisihlengo sokuphila kwakhe na? Ngokuba indodana yomuntu iyakuza ngenkazimulo kayise kanye nezingelosi zayo, khona-ke iyakuvuza yiloo naloo ngesenzo sakhe. Ngiqinisile ngithi kini, bakhona abanye kwabemlapha abangayukuzwa ngempela ukufa baze bayibone indodana yomuntu iza embusweni wayo.